Mombasa Uji, Kenyan Boy, 001. Nakshi nakshi, wangu my baby, unanimaliza. Ngari ngari, unawaka videdle, kwenye giza. Shinga nikidani, oh my baby, unapendeza. Wanawenda ni dua yangu milele. Naondara leo nikona we, kama ruba mimi nza kuganda. Kifuwa nilala kubembeleze, kama ya imama nga kulinda. Na mshukuru ja kukupata kidoshi, you got a beauty smile we mama wamoto. Na wale wanyuma walinyo na poyoyo, lakini kwako manisha pika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie, baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you. Nataka ni kudansie, baby let me dance for you, for you. Kwenye baridi mindo dupe, nikufunike na bubugugu la maha. Unanifanya mini lewe, unaniweza wapenzi lako minakaba. Mie kote nilisaka saka, wakunifati moyo wangu sikupata. Wengi nilitapatapa, waka ucheza moyo poka kama karata. Na mshukuru ja kukupata kidoshi, you got a beauty smile we mama wa moto. Wale wanyuma walinyona poyoyo, lakini kwako manisha fika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie, baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you. Nataka ni kudansie, baby let me dance for you, for you. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie, baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie, baby let me dance for you.